Yeah.
Alright.
Yeah. Yeah, what's up, homie? Spirit jungle, pesa kauni somi. Tafta ela wish, kama donu, taish, measure you lonely. Mano kiona QVP, ato kendo kwa waaya, bila buku mbila upona, uponi. Takula za uso za usoni, domo ngei sana, ladosa mimifukoni. Kuta demu amtani kwa kubatani, amesha jitupio, kimshike, don't touch me, you don't know me.
So please, you don't know me. Sio, no kwa pongo tufaida, no kwa pongo tufaida, what's up? You don't know me. Kukongea, tuli kila mida, tuli kila mida. So please, you don't know me. See, no papa want to fight, you know papa want to fight, you know what's up, you don't know me. We gon' get to the kilometer, to the kilometer.
Wadugu wakisema TMZ, hiyo ni mani team ya Mayweather. Na sisi tukisema TMZ, tatizo mtonyo atona.
Kuna vita ya kitusi na kihutu. Panga sija noa nina panga butu. Nimetoka kule tungi, nipe supu. Wana kule bata wa yui bei ya kuku. Ivi jana tu, silikona club umekesha. Love rungu vingi da bro, sina pesa. Squeezing paka mama di ho, now under pressure. Mibebe yao kia kutekwa na wenye pesa. Brother, hauna pesa funa taka baby kali. Nataka baby kali. Brother, hauna pesa funa taka baby kali. Hauna mtungi, hauna mtonyo, hawa wapi. Come body, come body, so please.
You don't know me. See, you know wapo watu faida, no wapo watu faida. What's up? You don't know me. Kukongea tungi kila mida, tungi kila mida. You don't know me. See, you know wapo watu faida, no wapo watu faida. What's up? You don't know me. Kukongea tungi kila mida, tungi kila mida.
Wadugu wakisema TMZ,